Shawty in the house now.
Marefu kama series is a 24. Asubuhi nikiamka wekwa nguka maki o unikumbatia azalani hata wani so.
Ikiwa nawe na jiisi niko huru, zileki uko imara kamilima ya uruguru. Asubuhi ukiamka unafanya kazi kama slave, na hiyo ndo sababu inakufanya upake ble. Baraka za baba na mama unazipata ile sana, mina we pamoja mpaka siku tunaoana. You know I got you mama, you know I got you mama.
Deka baby wewe kwangu au kui, weni kila kitu kwangu kauli kuwa au jui. Nitakuvisha pete ikifike kesho subuhi, najua kuhusu mimi walopita si watambui. Wana kusema usinune yoni yake pia ni fema, wamezajua kusema usijali baby weni special. Usi waze leo waze kesho, nakutaji zaidi instrumental. Nakupenda toka way back, nakutaji zaidi post I'm a Maybach. Ude muda wakutowa kosa, unapendeza ata ukipige para kama ambalosa. Nikirudi om na kukuta, umeweka ugari migebuka. Alafu umechiru kwenye bed, unasema if you ask me I'm ready. Now I'm in the house now.
Nataka tuwote ilele, wendo binti wa Kiafrika. Nataka tuwote ilele, wendo binti wa Kiafrika.
Special, you see, hey, somehow, yeah.
You know how we do. I said I'm in the house, baby. Yeah, in the house, baby.
In the house now, yeah.
Don't care to tell a beautiful lady out there. Yeah, you know what we do.
It's gangsta love now.
Yeah, you really don't know.